tunauawa
Oriento
tunauawa Panga mtakoma nimepata do Shayela ifona nkwana you already know Panga mtakoma nimepata do Shayela ifona sasa you already know Panga mtakoma nimepata do Shayela ifona nkwana you already know Panga mtakoma nimepata do Shayela ifona sasa you already know
I've been going round the city every day Private lessons, hungry belly every day Now I got the money, spend it all in lavish way Now I see them bitches catching feelings four ways Now angalibana, ikashindikana Utini mfana, ngabantu mfana Agela mpumelelo yami, uwezi kushindana nami Manege nita kwa chanjiani, na mami ni mungu na si shetani
Tunauwa wanga, tunauwa Tunauwa wanga, tunauwa Tunauwa wanga, tunauwa Tunauwa wanga, tunauwa Wanga mtakoma, nimepata do Shayela ifona, nkwana you already know Wanga mtakoma, nimepata do Shayela ifona, sasa you already know
Nitamani kuwa famasi, toka mdogo, futa kamasi Ukubwa shika mkasi, mdogo mdogo kukata nyasi Steam za nyasi, tulivuta kwa karatasi Sogea uko basi, mono nani gasi gasi Oye, lisha gombania ukoku Toka mdogo lone kana kama kocho Oye, mixa koko tama kopo Kupendeza mpaka skukundo mtoko Shavaga pensi ugoroka Mara shati metoboka Leo nanyosha pasi jinzi nanyooka Nanokia unyonyo Nanyuka
Tunauwa wanga Tunauwa Tunauwa wanga Tunauwa Tunauwa wanga Tunauwa Tunauwa wanga Tunauwa
Wanga mtakoma Nimepata do Shayela ifona Nkwana you already know Wanga mtakoma Nimepata do Shayela ifona Sasa you already know
Nami Somali Mbao zipo lete nyundo tuto boy Msala msala lewanga na chapasyon ya tari Nilifundishwa kulowesha nisiloe Nikila sara na shushaga bapa Wote wageni hata wenyeji wamealikwa Pozi hatari tatizo ni mpiga picho kio na weaver to support That's it Nisako na mpanga kanda na catchy feelings the main check check check
Tunauwa wanga Tunauwa Tunauwa wanga, tunauwa Tunauwa wanga, tunauwa Tunauwa wanga, tunauwa
Wanga mtakoma, nimepata do Shayela ifona, nkwana you already know Wanga mtakoma, nimepata do Shayela ifona, sasa you already know
You know we made that shit, they call me Baila B Mna kesha, mkiroga, situ na play like this You wish to ball like we, you want ball at it Vyote vita fanana, ilo so akil hey. Tunafanya for mana, tufanyi for show, show. Padi la kikubwa baka majogo, go Nisha soda sana nki waza before, pow, pow Aba kwenye map you already know no
tunauwa wanga tunauwa tunauwa wanga tunauwa tunauwa wanga tunauwa tunauwa wanga tunauwa